Yeah.
Oh my God.
Hello man, ina jamu nataka nikueleze. Yeah. Ulivova unavonga yani. So amazing. Yeah. Onana,
ulivonga kwa miparu. Baro, mix a poda na vi walo, walo. Usipaga ina mabaro, baro.
Unanifa sana, nataka nikuweke ndani, nikutunze yako heshima, nikupe yale ya unyamani, nizame hata kama kina.
Olae, olae.
Nipe nafasi to kugasi, cause I love you.
Olae, olae.
Unipe pande la pasi, unitaki ubavu.
Olae.
Give me chance.
Nikubali leo leo.
Give me chance.
Niwe mumeo.
Give me chance.
Hey.
Tuliza boli baba. Uwanja mdogo naona ukoraba. Ngoja kidogo marabu haba. Punguza mikoko naona zidi kaba. Unga ni robo.
It's Lycos Empire, the major move.